dareenkayga caashaqu adigu ku doorte haynayo hw darada adaanku indhahaygu dahiimada marna kama dahalahan wuu kama dahalahan way kugu ildoogtaan walaalhaygu digaanine usadaba canaftaydo dahadihi 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 jacayl ixtiraam gobaan iyo wanaag baan isku ogayne ixtiraam gobaan iyo wanaag baan isku ogayne eed gashaya waxaa kugu wacan waa afka la qaaday indhahaadu shanahaada kaa iska hibaray naf lagugu aaminay ada saray ogaday adiga axdiga qaadayo wanaad keeriyay si uni galaad migaadan kaaga soo go-ay garkiyo wadnahaad ikala goyso gantaali jacaylkaagiiba ay galay aytaanan goyin godka aanan gelin aytaanan goyin godka aanan gelin isoo gurmo ay soo gaar ruuxa gala abaal marba loo gudaa ruuxa gala abaal laba loo gudaa sida gacalabaan iska rabsani geerida hortiidaan isgacan.